Wamemchokoza mana.
Kwa majina naitwa
Namba Supply.
Chapa wapinzani unawakera mikwa juu, so wanayopenda chura mikwa juu flani via mada na chief kira. Twende mada
chapa,
ataki na ma
chapa,
ataki nuka
chapa 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 chapa,
oya watoto mbaka na juta
chapa,
ataki na ma
chapa,
ataki nuka
chapa 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 chapa,
oya watoto na wakitaka ninunie
naruko
vineno neno nirushie
naruko
ndona vopenda nichukie. Wani vipi,
wani vipi,
wani nini,
adopo.
Na wakitaka ninunie,
adopo.
Vineno neno nirushie,
adopo.
Mbona vopenda nichukie, wani vipi, wani nini.
Mungine kama mimi,
nani?
Mungine kama mimi,
nani?
Tupo kibao, wapo kibao, ira si o,
nani?
Mungine kama mimi,
nani?
Mungine kama mimi,
nani?
Tupo kibao, wapo kibao, ira si o,
nani?
Vani. Wanangu wa magaju
tunawakera, mbaka na funga midongo yao.
Baraba mbae
tunawakera, nivipo toka kwetu mbaka kwao.
Haya tuende mdini chapa 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 chapa.
Siki juu
chapa chapa chapa,
kwa sabu mboko
chapa 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 chapa.
Siki juu
chapa chapa,
shanga na vocheza na shabiki from titeli gitaa.
Naona nitaba balesh
bongo,
sichekesh
bongo,
usipime vita vita vya nguzo depes. Wana nitaba balesh
bongo,
sichekesh
bongo,
na usipine vina vina vya nguzo depes.
Na wakitaka ninunie
adopo,
vineno neno nirushie
adopo,
ndona vopenda nichukie
adopo.
Wani vipi,
wani vipi,
wani nini
adopo.
Na wakitaka ninunie
adopo,
vineno neno nirushie
adopo,
ndona vopenda nichukie
adopo.
Wani vipi,
wani vipi,
wani nini.
Murioka walioka matapiga milioka kabla ujarusha iliko masikiliza na waliopa. Au jaipenda yo we mwanangu sexy tunye
chapa,
na West Yalon
chapa,
mwanangu wala dini rasta na mtaja mwisho
chapa.
Taira
chapa,
Babadula
chapa,
weche tumasu na mwanangu tampera
chapa.
Una designer bongo, bigi ya sedi na wewe mbongo.
Nene nyati so mwana
chapa, wanangu walizo na mwishidusu tuko hapa na